lilendoda lyapha sukuzolenda ithinga ukutshele mababy lenda ekuqaleni bengithanda we mathuna amaflobo we waphinde wangishiya we ngenca yepiano Zolenda, ithinga ukutshele ma baby lenda. Ekuqaleni bengithanda we, wathuna amaflobo we, waphinde wangishiya we.